quiere que le compara.
Baba, who made the memma? Me wewe, wakuinuliwa. Me wewe, wakuchukuliwa. Me wewe, wakuinuliwa. Me wewe, wakuchukuliwa. Baba, who made the memma? Baba, baba, eh, made the memma. Baba ume tenda mema, baba ume tenda mema. Miwewe wakuinuliwa, miwewe wakushukuriwa. Miwewe wakuinuliwa, miwewe wakushukuriwa. No, 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 no.
Nimekufa, ukanipa kuishi tena.
tumikie, kani tumikie. Kuwa mauti, ukafanya wa uzima. Nilie kuwa nimekufa, ukalipa kuisi tena. una cama buona. Hey, buona buona. Just a buona uomo. Buona buona. No 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 no. Yeah, yeah, buona yeah. Buona un buoni way. No 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 no. Yeah, 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 yeah. Hey, buona, buona. Hakuna kama buona. Hey, buona, buona. Pick up my coffee and let me get a good one.